siziwe sizela ekhaya sizocela isihlobo esihle.
Shiny 360, pulling up on the drumstick.